devil's talk. I know I'm a leader. Sit down. Then I say my sit down. Then I say my sit down.
Oh, yeah.
I'm a man.
Show the time. Biti bada hit toka zit down. Soldier. Biti bada hit toka zit down. Listen.
Oh, come on. Let's down. Anatatuu ya kopa kwenye mguu wa kushoto. Yule supermodel mwenye mvuto si kitoto. Swagger zika on kila kona wanamjua. Hata uwe Babylon ukimwona utazingua. Ana sifa za nyuki mwenye figa namba 8. Ukiona yeye utatamani kila kona mfatane. Mzuri kama nyota ng'aa mpaka kwenye giza. Alishajunga bongo movie waliogopa kupotea.
Siri mtoto anauza.
Tatizo chinja chinja tena mwenye kisu butu. Wakuachi ukishoboka usijaribu kathubutu. Temeke Kinondoni mpaka Mbagala wanamjua. Mbweni na Chukwani kote wanamtambua. Wanamwita chinja chinja ule mjama so. Ukimuona mwogope atakutoa hiyo roho. Damn, atakutoa hiyo roho.
Wanamwita senyorita. Na wengine wanamwita danger. Kusaka ni kusaka chapa. Satikora tumuache. Hey, anaweza kumtaka hata babu yake. Ni chinjo chinjo
Carolite anatumia ila uzuri ya nao. Umbo lake la chamjia kuwa na mabwana kibao. Wengi tushawafukia wengine kibao nao. Acha wala lomchubia wengine wanawake zao. Chonde chonde monde monde shombi shombi mpende konde. Msani kwa TV bongo movie ya wamfiki. Kama ana HIV siponi hata na mi. Penzi lake bongo flavor tangu shule ye dereva. Anaongea Kiingereza kama peni kwenye pindi. Gensa kama salama sister du kama sindi. Ajatulia kipindi kwa starehe we umshindi. Kiro safi anachia hajazoa ya kubana. Anakunywa kreti zima kichef chef cha moyo penzi lake Big G. Leo kwa masharo baro kesho yupo VIP. Tatizo chinja chinja tena asiye na dabu. Hakuwachi ukishoboka hata kama ukiwa babu.
Wengine wanamuita danger. Kusaka ni kusaka chapa. Amewatesa hata wamaliza. Zitango safi bora tumuache. Hey, anaweza kumtaka hata babu yake. Ni chinja chinja you there. 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 Kweli amemlika na tatizo ni tabia. Jui kubana ye na chia wengi umesha mkimbia. Bora chana na ye. Ni chinja chinja you there. Mpoteze. Ni chinja chinja you there. Uyu demu so.